It's your boy R&B again, yeah, yeah. Napenda vile unavyonipaga, unanipa, unanipa mpaka nashiba. Acha watu watisi, watu watisi, baby. Mimi nawe kwa piki, daily kwa piki, baby. Wachane marafiki, wahache unafiki, yeah, yeah. Mimi nawe kwa piki, watu wache kwa piki, yeah, yeah. Uzuri wako ka rimbo, rimbo, wakikulete ya mazinzo, mazinzo. Popote ulipo, baby, nami ni uko, okay. Huku niliko, nami, tambua mimi niko, okay. Popote ulipo, baby, nami ni uko, okay. Huku niliko, nami, tambua mimi niko, okay. Nitafanya chochote, sitojali lolote, tutakwenda popote, nikiwa sina niko. Nitafanya chochote, sitojali lolote, tutakwenda popote, nikiwa sina nikope. Uzuri wako ka rimbo, rimbo, wakikulete ya mazinzo, mazinzo. Popote ulipo, baby, nami ni uko, okay. Huku niliko, nami, tambua mimi niko, okay. Nitafanya chochote, sitojali lolote, tutakwenda popote, nikiwa sina nikope. Nitafanya chochote, sitojali lolote, tutakwenda popote, nikiwa sina nikope.